Web design. Jobo. So Jobo. Easy.
Jogi.
Tatien. Okay, ngato mato kono mayawa.
Na wapitishanga jobo. Jobo.
6 million.
Na wapitishanga.
This one.
Jobo.
Na wapitishanga jobo. Jobo, chenga moja mbili tatu fufu.
Jobo.
Jobo, chenga moja mbili tatu fufu. Jobo.
Nawanda
nina macho kwa kisogo, chini ya wabaya kumulika wasoro. Kwa shingo ni masling na magoro, lakini kasungura jicho moja sijadoro.
Jobo.
Street imejana manyoka, mabasta na mahoka wanadai kuomoka. Manjege na watoka lewa kuna kutoboka. Zigzaga zuwa na wacheza kama soka.
Pate kwenye club nimeka, mashori na machizi wananipa sigina. Niko rienga mapana kuzoba. Moja mbili tatu na watoka, see you know.
Jobo.
Na watoka see you.
Jobo.
Na wapitishanga chobo.
Jobo.
Jobo, chenga moja mbili tatu fufu.
Jobo.
Na wapitishanga chobo.
Jobo,
chenga moja mbili tatu fufu. Jobo.
Nashindwa
ni kuchizi ama ni manduku. Kashori kamebeba zigo kasanduku. Lazima ni kamate siezi choka tupu. Nika supu, listen. Bubbly girl, ushani tan niko on. Namna gani mimi na wewe ningependa tuende home. Unahisi uko heaven, kumbe uko Eden. Kuna epo kule garden, nyoka ziko hidden. Whoa, uwezi kunitoa nisha form. Madarubini niko rada za machuo. Jicho nyanya paf paf ukondom. Chunga sana utakutua ukirom.
Jobo.
Na wapitishanga chobo.
Jobo.
Chenga moja mbili tatu fufu. Jobo.
Jobo.
Na wapitishanga chobo. Moja mbili tatu fufu. Jobo.
Niko randa para digaga mess na biz. Blanda jani ni mada na washanda wana ni handa. Mina wakanda niko madao liza na kada. Mimi do bada ni nagohada. Mimi do papa, mimi do kaka. Pizu skiza toka ngada. Dasu shori come na me. Mimi do buda, mimi do ji. Roll na me, that's na me. Check your booty clap on me. Rune na chini clap on me. Rune na juu clap on me. Rune na chini clap on me. Rune na juu clap on me.
Jobo.
Na wapitishanga chobo.
Jobo.
Jobo, chenga moja mbili tatu fufu.
Jobo.
Na wapitishanga chobo.
Jobo,
chenga moja mbili tatu fufu.
Jobo.
Na wapitishanga
chobo.
Na wapitishanga.